ishimwe ryanje n'ururimi rwanjye rusa riri mu bwiza bwawe
kuko
iyo ataba wowe mami ugumi iruhande rwanjye banarare njyewe rwose ntakiriho muzima
njye nzajya ndirimba
ushimire mami birabatuyese ibyineza yawe amagambo yanjye nugatari meza imbere navuge kuri mana yanjye njye nzajya shimire mami birabatuyese ibyineza yawe amagambo yanjye nugatari meza imbere navuge kuri mana tutirengagije
bose
tugatekereza neza iminsi yo kubaho kwacu uku niko kuri yuko iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu amazaba yararengeye ubugingo bwacu nzajya ndirimba ushimire mami birabatuyese ibyineza yawe amagambo yanjye nugatari meza imbere navuge ndirimba ushimire mami birabatuyese ibyineza yawe amagambo yanjye nugatari meza imbere navuge kuri mana Yeah.